izandlule kuyiwama ifiso wasifihlo yakho asilo obuhle bakho ntombi ungenza ngithule ngomqondo izandlule kuyiwama ifiso wasifihlo yakho asemangiphey izongishaya luva qhaphazela amato kubanda amathu asemangiphey izongishaya luva qhaphazela amato kubanda amathu nobuhle bakho ntombi ungenza ngithule ngomqondo izandlule kuyiwama ifiso wasifihlo yakho
Isn't he so yakho?